Aka Empire.
Jack, Jack, Jack on the Jack beat. On the beat.
Sitaogopa wewe upamoja nami, sitafadhaika maana wewe ni Mungu.